Jona M. Baby, your name, your live, your bula. You know I've been so soncola. Ne wonder what you said to car. Omukua no gansavatula. Baby, one quarter bulungi. Chovola one kuyita na lulungi. Sikulimba we insta bulungi. Chambiri de konse kujene mubanji. Lanji yona kasuswa kalungi. Chovola one kuyita na lulungi. Lavu yo jimpa mubunji. Chasikiri sanse kujene mubanji. Wanta ganjula. Baby, wanta ganjula. Okumanya wanta ganjula. Omukwa no no kukwekula.
Wanta ganjula day. Omukwa no bumpa day, baby. Zena pumu day. Niko gwene kute, baby.
Wakukwekulo omukwa no kwali gwabula, baby. Waguza ula munda nenzi jampona, dale.
Ola botanga sepao. Alina lava tempo mu. Ema kanga gotulo mu. Unichoyo yoli sango mu. Baby zendaira. Sigenda kukwe wala. Ebi gambo kusuviza. Ebi ungenda kubye wala. Nkukumiro kwa gala. Kuwanchira vyo njagala. Okwa gala katala. Wachiro miaka yenda gala. Oh.
Wanta ganjula. Baby wanta ganjula. Okumanya wanta ganjula. Omukwano no kukwekula.
Wanta ganjude. Omukwano bumpate, baby. Zena pumude. Niko gwene kute, baby.
Baby njagala kutula. Okwate kwanta ganjule tunyo mire darling. Love when you me love a two down. Munyumya munyumira munyumo kachai. Baby wankwata bulungi. Chovola wankuyita na lulungi. Sikulimba we insta bulungi. Chambiri de konse mkujene mubanji.
Baba baby. I'm a pretty girl. Yekwe kwe netenga. Omukwano setula. Mafeva lumwe mitwe. Kukumiro kwa gala. Kuwanchira vyo njagala. Okwa gala katala. Wachiro miaka yenda gala. Oh.
Wanta ganjula. Baby wanta ganjula. Okumanya wanta ganjula. Omukwano no kukwekula.
Wanta ganjude. Omukwano bumpate, baby. Zena pumude. Niko gwene kute.